Watu wanachonga, wanasema mengi mengi, tena wanataka kuona meli haisongi. Yani wanalonga, longa sana mengi schongi. Kukupenda wewe, inawachoma. Kukupenda wewe, inawachuma mama.
Wanashindwa lala, wakisema
sangoma. Ayo ya nindi wakati mapenza na panga maulana. Hey, wameanza tena.
Wanashindwa lala,
shindwa lala,
wakisema.
what's up? What's up? What's up?